Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero nimuge no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook voa radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri isanga koko inyambo inka z'umwami, ariko kuvuga ubwami bucitse mu Rwanda ntizongeye kugaragara mu gihugu, zaragishe ariko ntizacitse. Ibanga ryazo ni rihe? Inyambo zivuze mu muco w'u Rwanda iki? Rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste yatwemereye kubidusobanurira. Rutanga rw'amaboko yashinze kandi ayobora ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muri make azwiho byinshi, ariko turaganira nk'inzobere mu by'umuco, amateka n'imbonezabitekerezo, filozofia. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Rutanga rw'amaboko. Gahora n'Imana y'u Rwanda rwose. Ndagushimiye byimaze iyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungurane ibitekerezo n'amakuru n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku nyambo. Nuko ariko rero mbere yuko mbere ya byose nziko wize uraminuza, ariko muri make nifuzaga yuko watwibwira Rutanga rw'amaboko ni muntu ki mu magambo make?
Bimwe wari umaze kubivuga. Ndi umuganga, ndeze ikiganga, hanyuma nsoze ikiganga mu bushakashatsi mpuza umurage, kuko ndi n'umuganga mu buryo bw'umurage. Mpuza ikiganga twize n'ibyo twaraje, niho natangije ubuvuzi bushingiye ku muco, nkagira umwihariko mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, kuvuza ibyo ndwara n'ibibazo byo mu mutwe. Nanjye yasanze uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo bita Rwanda Psychiatric Therapy. Hanyuma nza kwiga n'umuco n'amateka, ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Nanabereye umuyobozi mukuru wari umaze kubivuga, ikigo kigamije iterambere ry'igihugu bishingiye ku muco, gikorera mu mujyi wa Kigali ku gice kimwe gifite icyicaro. Nabo umushakashatsi n'inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo, niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Ahari wahinira aho ngaho bitaba byinshi kandi atari cyo kiganiro twatumirwa.
Yego, ariko rero nanone unyemereye, hari umuntu ubivuge wihuta, hari umuntu watwandikiye kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, ati mutubarize niba yemera Imana ya Kristo. None iyo Mana ya Kristo urayemera? ubwo rero uramusubirije rwose
nta mupfumu wo kwemera Kirisitu nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu nabona Nyagasani Banki Nkuru y'u Rwanda ku murage wose wo kuruza rutanga rw'amaboko
yego
ubwo waje mu byo mundi mu bitanga kugira ngo bigende bityo
ariko rero witwa Modeste
na mateka yibonye ntekerezo nayo tugomba kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakabe uri muri Amerika turi ku ijwi rya Amerika nta munyamerika witwa Rutanga rw'amaboko nta mufaransa urumva witwa Rutanga rw'amaboko cyangwa umwongereza cyangwa umubiligi cyangwa umudage ntawe urabona
n'ubwoba n'ubwenegihugu ni hahandi
ibyo rero abanyarwanda abanyafurika twagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga kandi burya izina ni ubuzima ibyo rero harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe ubu nta mwana bagiye n'umwe witwa ayo mazina amatindi
yego nuko twigarukire rero yego
kuri kimejejemo nacyo ubwo kiba gitanze undi mucyo
yego ako nakara kanyuzemo noneho twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu inyambo inyambo nazo ni inka usibye ko zari nka z'umwami gusa noneho mbere yuko tuvuga umwihariko wazo inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u Rwanda reka twongeraho ndetse no mu mbonezabitekerezo
nibyo ikibazo cyiza cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri tubwo nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho n'imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye ihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco w'u Rwanda uhurizamo bene we ngaragaza ko ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho ni nako byagenze kuko mu byavuyeho bigateshwa agaciro uretse n'imana wavugaga iby'amazina ayo mazina kenshi abantu bayitwa kubera kubasinza amadini bakuriramo mvamahanga bagiye bakuriramo ariko ubundi amazina yacu ya kinyarwanda niyo yari afite icyo avuze inka rero nazo ziri mu byari bigize ubunyarwanda ibyo birango imana iri hejuru ya byose ni rugira rugiza amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu ni nayo ibirebere rikabyitaho yitwa iri hose niyo abanyarwanda babyaye abana babita niyo twagira iri hose naryo ni izina ry'abanyarwanda kandi rivuze imana hanyuma iyi nka rero ni ikimenyetso cy'urukundo ubuntu mu bantu n'ibintu ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu nakuze nakubwira ko gukuruza yari umupfumu Nyagasani Banki Nkuru y'u Rwanda arazwi mu mateka ubwo baririmba Rutanga rw'amaboko ntabwo ari yewe burya nari ntarabaho ni sogokuruza
yego
hanyuma rero bagakunda gutega amasunzu ariko ntabwo nari nzi icyo amasunzu ari cyo hanyuma ndamubaza gusoko kubyo bintu mutega ku mutwe ni ibiki ati wowe ubona bimeze nk'iki ntibimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki agirwa n'inka hanyuma se umuntu ufite inka cyane nyinshi aba ameze ati ntaba ari umukire ngo nuko rero ibi biteza ku mutwe ntabwo ari ibyo bintu nk'ibyo ari byo byose ahubwo byitwa amasunzu kandi aya masunzu asobanuye inka
niko se Rutanga rw'amaboko icyo gihe wabimbaje ufite nk'imyaka ingahe
iyo mu myaka nk'itandatu irindwi
yego
nari akana gatoya rwose
ariko gasobanukiwe
umva natindaga kubaza kuko ndi imfura iwacu ndi imfura iwacu data ni imfura ya sogokuru sogokuru ni imfura ya sogokuruza kugira ngo abana b'imfura hari bakunda kugira ibibazo byinshi n'umwana wanjye mbona ibibazo akunda kumbaza.
Nuko ubwo rero noneho inka rero nyine nicyo gicyo cyari kimenyetso cy'ubukungu.
Ngira numva nzatega amasunzu.
Aha.
Ubwo mbazaga imbonezabitekerezo y'inka icyo bivuze. Ngira numva nzatega amasunzu. Kugira no kuriya ntabwo ari igihe cyane. Nsoza kaminuza rero nibwo natangiye kubigerageza, ko nari maze kugaragaza ko kogosha ukageza ku ruhu nabyo ari ikibazo. Hanyuma ntagira gutereka umusatsi, nkugabamo imigabane ibiri y'amasunzu, urakura uza kuba ingara z'iminyere nka cya gitakuzi ngo utakosoma zigahita amahembe ntiwamenye nyoko ya koko. Make inka ni ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu.
Ariko ni n'ikimenyetso cy'icyubahiro.
Ni n'icyubahiro. Urumva amasunzu iyo banaririmba bakavuga ngo ngwino ndamukirije abateze amasunzu, bifite ikintu gikomeye cyane. Wumva babiririmba mu ndirimbo zacu.
Yego,
amasunzu ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ko n'abanyarwanda bashakaga kwiyogosha cyangwa kwambara cyangwa kugira gute uko babonye, byose babikoraga bafite icyo berekeza kuwavuga by'imbonezabitekerezo. Igihe tuvuye kuri ya mbonezabitekerezo, uyu munsi wa none abanyarwanda badukurikiye, Abarundi, tunasangiye umuco, abo mu biyaga bigari, abo bita abatwezi bo mu gihugu cya Kitara, cyari igihugu kimwe kuva muri Egypt kugeza inanganda, bikubwira nk'umunyamateka. Ibyo ni ibintu abantu batakunze kumenya. Wakwibaza iyogosha abantu bagira uyu munsi wa none, imyambarire abantu bagira bivuze iki?
Ye, noneho ubwo tuvuye ku kimenyetso cy'inka n'icyo zivuze, inyambo noneho tuvunagura kugira ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika, inyambo rero, inyambo zo rero zivuze iki by'umwihariko? Umwihariko wazo ni uwo.
Inyambo rero by'umwihariko, ndabishimiye cyane kuri iki kibazo bagize. Bivuze kuri icyo kibazo amasunzu, kugira ngo wumve ari amahembe y'inka.
Yego.
Ubwo mbonera nk'ikibuze n'abantu bakunda kubaza umupfumu rutanga rw'amaboko ngo se imandwa nkuru biriya yambara ku mutwe imeze nk'amahembe ni ukubera iki ariya mababa ahamura ariya mahembe? Ahamura ariya mahembe, ariya mahembe nyine akaba amahembe y'inka, akaba ikimenyetso gihuza abantu n'isanzure, gihuza abantu n'Imana mu isanzure. Nk'uko ubu turimo turavugira kuri radiyo, ubaye udafite iminara ntugire za antene zindi ko nabivuga mu Kinyarwanda.
Yego.
Ntabwo wabasha guhana ubutumwa ngo bikunde. Ariya mahembe rero ni cyo avuga.
Ni ukubera se ko n'inyambo zifite amahembe maremare.
Kuba rero zifite amahembe maremare nta mwihariko wazo. Kubera yuko ni ikimenyetso kiduhuza n'Imana mu isanzure. Ni nayo mpamvu zirindwa zikitabwaho cyane kugira ngo wa mwimerere wazo ugumeho.
N'ubundi wagira ngo n'amahembe yazo barayuhagira
cyane.
Aha.
Ni ukuvuga ko ariya mahembe nk'uko urinda umunara wa radiyo. Nk'uko urinda umunara wa radiyo, ahubwo abanyarwanda bo barindaga ziriya nyambo n'umwimerere wazo, mahembe yazo, kuruta ibindi bintu byose hasi.
None se kuki zari inka z'umwami we wenyine, abandi bagatunga izindi bitaga inkuku?
Imana wumvise ko irikerezimya byose. Ubwo ntaza no kuvuga kubera iki inyambo nyine zikikwa n'iz'umwami. Imana iri hejuru ya byose, ariko igira abahagarariye. Abahagarariye ba mbere igira, uwa mbere ni umwami.
Yego.
Yarabivuze se migogoro ya Semigenge ngo umwami yitwa umuntu, ari umuntu atoratorwa kiya karubanda, si umututsi, si umunyiginya, ni agasami gasengwa, ariko si n'agasami gasengwa. Ni ukuvuga ni Imana yiyambazwa, ariko nanone si uwo kwisukirwa uko ubonye kose. niyo mpamvu bamuramutse Nyagasani bakavuga ngo Nyagasani umwami w'u Rwanda. Hanyuma hakaba n'umuhagarariye nanone w'Imana mu bantu, ubwo ni umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'ubutegetsi bw'ubuyobozi. Hanyuma hakaba n'umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'umwuka, iby'ubumana, nanga kuvuga iby'imyizerere, kuko imyizerere ukwemera hari igihe wemera no mu buzima. Ubu rero atwitwa Nyagasani mandwa nkuru y'u Rwanda. Urumva rero ari amahembe aduhuza n'isanzure,
yego,
aduhuza n'Imana mu isanzure. Noneho abantu bakagirana ubumwe hagati yabo, bakagirana ubumwe n'ibibakikije ibintu, bakagirana ubumwe nanone n'Imana.
Reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, turaganira ku mwimerere w'inyambo, inka z'umwami mu Rwanda. Umushyitsi rero ni Rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste, ni inzobere mu by'amateka, umuco n'imbonezo bitekerezo filozofia. Maze rero mbibutse yuko dufite na FM nshyashya Ikarongi, ni kuri 93 n'ibice bitatu. Hanyuma hari abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batwandikiye bati rwose turabakurikira 5/5 Ikarongi, ni ukuvuga mbese ko nabo bashobora kuba babyishimiye. Ndabyizeye na Ndayizeye Theophile twarabivuganye kuri 18 yo kwa gatatu gushize, nuko mubwira yuko abategetsi bacu babirimo bari hafi cyane. Ndibwira rero nawe Theophile yuko umeze neza wumva radio Ijwi rya Amerika Karongi 93 n'ibice bitatu FM. Kuri telefone dufite Hakuzwe Claudio na Gakwavu Igisagara. Gakwavu, wewe ube witonze hanyuma tubanzirize kuri Hakuzwe. Hakuzwe,
Karame,
uraho neza?
Ndaho ndakomeye.
Nawe gahora n'Imana y'u Rwanda.
cyane murakoze.
Nuko urashaka rero kuganira na Rutanga rw'amaboko?
Ndashaka kuganira na Rutanga rw'amaboko.
Yego, ariko rero uvuge wirukanka kubera yuko dufite abantu benshi cyane bategereje ijambo ni ryawe.
Hari Rutanga rw'amaboko, hari ikintu nashakaga kumubaza. Bintu avuze ngo amahembe ngo aduhuza ngo n'Imana ngo aduhuza n'ikirere, ni bande ari kuvuga? Ni abapfumu n'abanyarwanda twebwe twese muri rusange, bimeze gute nyine kuri icyo gitekerezo kiwe avuga? Inyambo ziraribwa cyangwa kuva kera ntago zaribwa?
Hanyuma wamubwira naho uherereye?
Je, nari mperereye mu mujyi wa Kigali, si igikomuru ki Karongi.
Yego,
aho bita muri Gasabo, aho bita Kimihurura.
Hanyuma iwanyi Karongi wamenya nimba bumva neza Ijwi rya Amerika noneho?
Ndakumva neza.
Nuko urakoze Hakuzwe.
Yego,
Rutanga rw'amaboko, nuko rero wamwumvise, ni bande ubuvuga ko amahembe y'inyambo aduhuza n'Imana, hanyuma atese ziraribwa?
Ndagira ngo ni ikibazo cyiza cyane kirimo n'amatsiko yumvikana. Ntabwo rero abapfumu ubwo nyine bapfumurira abantu kugira ngo bamenye iby'Imana. Inyambo ni iza bose, kuko umwami ni uwa bose, igihugu ni icya bose. Ni isanzure nta n'ubwo ari abanyarwanda gusa, kuko abanyarwanda mu mateka yabo iyo bavugaga abanyarwanda ntabwo babaga bivuga bonyine, baba bavuga isi yose, baba bavuga abantu muri rusange. Ni nayo mpamvu wumva bavuga ngo mu Rwanda umu, mu rundi Rwanda no mu Rwanda rw'iyi. Mu Rwanda umu ntaho babonaga nk'igihugu bisangamo aho ngaho, bagarukiramo, bahuza ururimi, bagize bate. Mu rundi Rwanda ni Burundi babaga bavuga, urumva ni abavandimwe. Amateka agaragaza uburyo byaremye, bamwe baturutse ku bandi, ibyo tuzabigaragaza ikindi gihe. Hanyuma mu Rwanda rw'iyi
no mu bindi bihugu rero nibyo bagaberekeza urumva ko bituma tubumwe bya bindi bavuga ngo turumwega twese turumwe hanyuma icyo kirumvikana kuko niyo baha abantu imana ntabwo batoranye ngo uyu n'uyu icyakunze inyambo nta wapfaga kuzitanga uko yiboneye zatangwaga n'umwami ku mpamvu y'igihugu cyane cyane mu by'umubano hagati y'igihugu n'ikindi ikindi rero ziraribwa oya rwose ntabwo ziribwa kubera umwihariko wazo urumva yuko n'ikimenyetso gikomeye cy'amateka
none ariko zirakamwa amata yo akanyobwa
cyane zirakagira imana n'ubu nizo twagira inka zigereranywa n'abantu inka zareze ubwo wenda ntitwavuze inka muri rusange ariko twababwiye inka ko ari ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu iyo ikintu kidafite ubuntu kiba cyarapfuye gihagaze n'igikatsi cyo mu batindi bakamuye cyane bakakimaramo uburyohe baravuga ngo bakimazemo ubuntu ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi rero inka zareze abana nk'uko umubyeyi yonsa umwana agakura inka ni ubuzima
yee none se nimba zitaribwa iyo ipfuye sinzi nimba ariko babivuga kubera ko n'umwami ntabwo apfuye umwami aratabara aratangana ko iyo zipfuye barazihamba bisanzwe ntabwo babigenza bate
hari wenda hari ibintu tuzagenda twinjiramo gahoro gahoro ariko inyambo usanga ahanini amahembe yazo ntabwo zipfa ubusa nk'amahembe avamo urabona kuno bavuza amahembe mu buryo bw'igihugu ihembe ryavuze cyangwa mu matorero impu zazo n'inka muri rusange n'impu z'inka muri rusange zavagamo imyambaro inkanda amase n'ifumbire yewe buri kintu cyose urasanga gifite ikizi kimara
none se inyambo iyo ipfuye babigenza bate barayihamba
urumva ibivanwaho bikagira icyo bimara ariko ikigenderewe ni uko nta nubwo bavuga ngo inka yapfuye baravuga ngo inka yagize ibyiza mu bushakashatsi bwanjye butoza kaminuza nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe buri kintu bakiziririza bakakita irindi zina kitakabaye kitwa bya bindi byanjye bavuga ni ukugitsinda kubera icyubahiro bagira rero kuko zidapfa zirapfa ariko rero zapfa ntibavuge ngo zapfuye bakavuga ngo zagize iby'inka zakora iby'inka rero bakazihamuraho ibyo nkubwiye ariko ubundi ntabwo bavuga ngo yariye inka no kurya inka ni ubutindi baravuga ngo ntaka bamuhaye inka ngo hanyuma arahindukira arayirya
nuko hanyuma nyine nk'uko nari nabivuze inshuti z'ijwi ry'amerika n'umutumirwa rutanga rw'amaboko hari kuri telefone Gakwavu igisagara hanyuma nyuma ye turaha ijambo Munyandinda Alphonse noneho duhere kuri Gakwavu Gakwavu uri hehe ntabwo Gakwavu ari kwitaba sinzi ibyo ahugiyemo kandi bambwira yuko ari ku murongo noneho twihamagarire Munyandinda Alphonse Munyandinda
yego turahumva neza
urahura akomeye
yego turamahora
uherereye he
Muhanga
yego rutanga rw'amaboko rero guteza amatwi n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika
yawe tubane kubasuhuza
yego
mwamutubariza ese inka z'inyambo
arakumva mwibariza
n'inka z'inyarwanda zisanzwe tuwe
bazita inkuku
inkuku
nuko
yatubwira
yee rutanga rw'amaboko
ntabwo mwumvise neza ati
nuko reka Munyandinda we subiramo ikibazo cyawe rero
yego inka zisanzwe tuzi z'inyarwanda
yego
ni hehe n'inka z'inyambo
n'inka z'inyambo ni icya mbere imimerere yazo kuko zimwe nyine nk'uko byumva inkoko ni ingufi zifite nariya mahembe maremare cyane
yego
ahanini navuga kuri iyo miterere yazo ubwo nyamara kusa mike ko zahubwa inkoko nizo zivaho nanone inyama kuko wenda ntitwabivuze buriya inkuku n'umwihariko w'abanyarwanda mu buhanga bwabo bagiye bakora navuga ubushakashatsi bagenda babangurira zimwe bazibangurira ku zindi noneho zikabyara izindi babanza rero kubangurira inkuku hanyuma zikabyara ibyo bita ibigarama ibigarama bikazabyara ibyo bita inkerakibumbiro bakazibangurira nazo zikazabyara imirizo bakayibangurira ikazabyara ibyo bita ingegene rero nuko kugegenwa n'izo nyambo n'ubwo bugororoke n'ubwo butazorwa
n'ubundi none se iyo bagiye kubangurira izo zindi bazibangurira ku nyambo noneho zikabyara izo zindi
yego
izo zindi noneho zikaba arizo zizabangurira inyambo
ego bageze ku ngegene niba ngira kubamburira ku nshinzi y'inyambo bazireka batyo kuko baramutse babigize navuga ngo zakwangirika
amaraso yabavanze vuba vuba
yabavanze zikavuka ari ndende cyane zidashobora no kwiramira zitagize gute ariko muri iyi nyambo zibona ko ziba ari ndende kandi zifite n'umubyimba
yego
no mu nka zose rero no muri izi uko bagenda babangurira bisaba ubuhanga kugenda bazitoranya kuko izivutse ntabwo ariko bavuga ngo barazibangurira zibyara izi ngizi bisaba abahanga bazo abahanga mu by'inka noneho rero bakagenda bazireba bakazitoranya bakavuga bati zimeze zitya zifite imikitire iteye itya ntituzibangura kuri iriya mpfizi zizabyara zitya hakaba n'izindi ziza kuvukamo zishobora kuvuka mu nkuku zikavuka no mu nyambo zigira umwihariko n'amata yazo agira umwihariko wo kuvura icyo bita urugendakanwa zigakoreshwa no mu mihango yindi izo bita inkungu zitagira amahembe
yego nuko niyo mpamvu rero inyambo zitajya zicika uko nguko bagenda bazibangurira
ziba zifite abahanga bazo kuva kera
yego
ni nayo mpamvu byagejejwaga umuhango w'umwimerere wo kumurika inyambo hari turaza kubikomozaho
yego turaza kubikomozaho n'ubundi yego
ni ukuvuga ngo aba bahanga barazimenyaga bakazirinda zikaba inka z'umwami bakazirinda nk'uko igihugu kirindwa n'umwimerere wacyo kuko n'uwabaganya z'inyambo yabaganya z'igihugu ni nayo mpamvu inyambo nk'ubu uretse umuhango twakoze ejo bundi Nyanza mu Rukari nyuma y'imyaka isaga 70 ntiduzaherukaga kumurikwa mu gihugu mu 1954
yego
ahari wenda ndaza kubigarukaho ariko ubwo nakiza bita narindazi
ye mu magambo make rero inyambo ntiziribwa icyo ngicyo kirumvikanye hanyuma n'umwimerere wazo impamvu zidacika nabyo urabidusobanuriye nuko ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Rwanda ni ikiganiro muri isanga rutanga rw'amaboko ni umutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo inka z'umwami kuri telefone dufite igisagara Gakwavu bambwiye ko yagarutse Gakwavu we
karame Thomas we
wari wagiye he
sisteme za telefone ziba zadushwaniye
nuko none rero ubwo zikize bwira umutumirwa aho uherereye hanyuma uhite umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
nuko ariko Thomas ndakwemera cyane uri intyoza
shimira umutumirwa we ushaka kubaza ibyawe nuko urakoze ariko
ni gakwavu gisagara mu Rwanda ubwo nadutandukanyirize inka z'inyambo na zino nka zindi zisanzwe tworoye aho bitandukanira ikindi
ariko sibyo ntiyaramaze kubivuga Gakwavu
ntabwo narindi kure radiyo
noneho uze kujya rero uze gukurikira uze gusubira inyuma ujya kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu uraza kubyumva nko mu minota tuvuge ikigano kigeze nko ku minota 25 uraza kubyumva. Yikomeza rero
nanjye se pre internet ndi buharyame cyane. Okay, ikindi kibazo.
Aha.
Ese usibye rino zina rusange twitwa inyambo nta bundi bwoko bw'inyambo wenda tuvuge nkuko nkuko kera habaho gaho abatwa aba mu Rwanda kera ntarindi n'ayandi mazina wenda zaba zifite ziriya nka. Ese nuhe mwami dore yuko twebwe turi n'abana batoya ibyo ngibyo by'inyambo tubyumva mu mateka no mu magambo gutyo, nuwihe mwami yazanye inyambo mu Rwanda? Inyambo ya mbere bayizana mu Rwanda bayizanye mu wihe mwaka?
Ye urakoze gakwavuwe.
Yindi ngire ngo sutabera utangazo rw'amaboko aza kwihangana duhe kontagite ziwe, sinzi niba mwaza kumfasha mukaduhuza.
Arakumva araza kuzikwihera. Ni ukuvuga ngo kontakte zawe mbese ubwo ndibwira ko ari telefone, WhatsApp.
Arebe n'abadukurikiye ku rubuga rwanjye rwa Facebook rwitwa Muganga Rutanga rw'amaboko, byose barabibonaho.
Wabyumvise gakwavuwe?
Ego Thomas, wowe na staff yose ya Voice Africa mujye mugubwa neza umunsi ku wundi.
Ye urakoze cyane.
Ego
nuko Rutanga rw'amaboko, inyambo zifite amoko, zifite amazina atandukanye, hanyuma nuhe mwami wazanye inyambo bwa mbere, ni muhe mwaka?
Yego, umwaka biraza kungora, hari amateka dufite ariko utahita uvuga ngo umwaka ni uyu nguyu. Icyakoze tukamenya uburyo yagiye asigasirwa, imyaka yagiye asigasirwamo, n'igihe yagiye yototerwa ngo azimire, ariko abanyarwanda bakayagarukaho bakayakomeraho iyo myaka yo twayigenekereza. Ariko iyo ugiye mu mibereho y'abanyarwanda bakubwira ko hari igihanga cyahanze inka n'ingoma. Cyahanze inka n'ingoma kandi nakubwiye bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho Imana, inka n'ingoma. Uwo gihanga burya ni umwami uhagarariye gihanga nyine nk'umuremyi, Imana, Rugira, Rurema, Rwagisha. Ni ukuvuga yuko Imana ariyo yahanze indi. Icyakoze ibinyuza muri gihanga cyahanze u Rwanda inka n'ingoma.
Gihanga cyahanze u Rwanda se ubwo ngubwo siwe mwami wa mbere?
Ni ikigenekerezo cy'amateka, ariko buryo si gihanga nk'umuntu nk'umwami, ni gihanga nk'Imana, kuko abanyarwanda bakomoka ku Mana, ni nayo mpamvu bitwa bene Imana, bemirage. Hanyuma rero iby'imyaka urumva mu gihe cyose cy'abami bacu twari dufite inka, abanyarwanda bagira ubwo buhanga noneho bwo kuziremamo inyambo. Muri bya bangurira nakubwiraga biza gucika, sinavuga ngo gucika, ahubwo imurikwa ryazo, yitabwaho ryazo mu 1959, kuko umuhango wo kuzimurika wa nyuma uheruka mu Rwanda atarezo bundi wari mu 1954.
Ni ku bwami, ni ku mwami Mutara Rudahigwa?
Yego, mu 1959 ubwo habaga kototerwa k'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kwana kubwiye ko inyambo ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abantu n'Imana n'ibintu n'abantu hagati yabo, ubumwe, ubuntu mu bantu n'ibintu, ni icyazure. Icyo gihe muzi yuko aribwo igice kimwe cy'Abanyarwanda by'umwihariko b'Abatutsi birukanwe mu gihugu. Hanyuma rero n'ubwami birirukanwa, kubavugaga ko ari ubw'igice kimwe, nyamara ntabwo aribyo, kuko umwami mwumvise ko atari umuntu, ni umuhagararizi wa bose. Muri yamba tatanye mbagiringanizwa muheto ngo ni umugambi w'ubukoroni. Noneho rero inyambo ziragisha, habaye amapfa ariko atari amapfa y'ibindi ngo imvura yabuze, ahubwo amapfa y'ubumwe bw'Abanyarwanda.
biza rero kugaruka nyuma uko igihugu cyagiye kiyubaka noneho rero zimaze kugaruka ndetse na keza leta y'u Rwanda yagabiye idimike wacu n'umurage hakazamo n'inyambo ejo bundi rero ejo bundi nanone mu 2024 muri Werurwe nibwo inyanza mu Rukari nanone kwa Mutara bidahije kongeye kumurika inyambo.
Niko se rutanga rw'amaboko dusubiye inyuma gato y'akantu kagufi inyambo zaragishe zagishiye hehe
zagishiye aho bemeze bagishiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi hanyuma nyuma rero uko bemeze bagiye bagaruka bumva baririmba ngo zigisutse burya inka n'abantu ntabwo bitandukana mu Kinyarwanda urabireba mu bwiru urabireba mu butizi bwacu urabireba mu mazina niho bavuga ngo zigira nyirazo zingana nyirazo nta kiruta inka bakari izina bita Abanyarwanda kuko bavuga nta kiruta Imana inka n'ibemezo
yemeze
bagize ibibazo zari zigize ibibazo bemeze ibibazo bikemutse nazo zari ibibazo bikemutse ariko wumva ukuntu zikomeye Abanyarwanda aho bagiye barinze uwo murage barazirinda no mu bihugu bituranye hirya no hino aho zagiye zigishira nyuma rero uko igihugu cyongeye kwiyubaka nazo ziragaruka uko bwabwiye bwacu nanone bigenda bigaruka n'ikimenyetso nanone byumvikane yuko ubumwe bw'Abanyarwanda bwagaruka.
Ye ariko rero noneho gakwavu ati haramazina mbese amoko nkuko no mu bantu mu Banyarwanda harimo amoko mbese n'imiryango n'ibindi
ya nyambo nta yandi moko zigira zitwa inyambo gusa
ye
hanyuma ahubwo icyo wamenya mu busizi nyarwanda muri barakubwira akamaro k'inka atari inyambo gusa bavuga bakavuga yuko inka zateraga abantu ubwoko uzifite yitwa umututsi utazifite akitwa umuhutu hanyuma yazitunga nawe akaba umututsi
bivuze yuko ari ubututsi atari ubwoko ahubwo ari ubukungu
oye ni ikimenyetso cy'icyiciro cy'imibereho
kitanabahindura
imibereho yego
nuko none se kuvuga ngo inyambo ni inyambo nta moko ubundi nka zigira amabara inka zigira uruhu yego
gutunga cyane nari mvuze ubwo hari abantu bagiye batwarwa n'ibintu bitari byo uko babyinjijwemo n'amateka y'ubukoroni iyo bavuze umuhutu mutwa mututsi ubwo nari mvuze mututsi mututsi bakwitinga gutuka gutunga gutunga cyane ugatungisha n'abandi rero umuntu yashoboraga kugenda azamuka mu byiciro bitandukanye
yee nuko ariko rero nyine ako nashaka kukubaza inka zigira amabara uruhu rufite ibara tukavuga za musengo tukavuga za gitare tukavuga urwirungu tukavuga mbese mukara inyambo zo ntabwo zigira bene ayo mabara y'uruhu atandukanye
ahanini usanga ari ibihogo bitose
yego
usanga ari umusengo usanga n'inzirungu hari igihe zizamo ibitare nabyo nkariya mu Rukari twari tu ari imfizi y'igitare ari n'amabara ahanini akunze kwiganza ubwo mvuga iby'imfizi kandi reka mvuge yuko hari imfizi iba mu nyambo yamanukanye na kibogo umutabazi yitwa Rugira
yego
Rugira rero urumva n'ibindi bigira n'izina ry'Imana Rugira rero bigize inka bigize abantu bigira nka n'ibituma izindi nka zivuka kandi muzi ko nanone kugira ngo inka zitwe isho ni uko zigomba kuba zirimo imfizi zitarimo imfizi ntabwo zakwitwa icyo izi mfizi rero ikaba yari ihagarariye umwami kuko imfizi y'umwami burya yishwe cyangwa inyazwe ubwami bwaba bunyazwe cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bunyazwe urumva inka ntizitandukana na bene zo
yee
ubu mu nyambo dufitemo yitwa nyondo itura mu gicuku ikaba rugwizanka
itura mu gicuku ni ukuvuga bisobanura abatabyumva
mu buryo bwabi nabo bakora mu buryo bw'inganzo y'abasize ni kuvuga yuko niyamana ireba nijoro ya yindi bakubwira ngo kirazira kurara mu nzu itarimo amazi byaba kenya eti imana ije kurema yaremesha iki byatuma rero abantu bacika n'ibintu bidacika gucura mu gicuku rero urumva ni imana iremera inka mu zindi igicuku kimiti mu buryo abantu batabona kuko kugira kw'abantu n'ibintu ni ubushobozi bw'imana mu buryo abantu batabona niyo mpamvu bavuga mu gicuku bifite ubwira bunini cyane
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko ikarongi fm ikora neza ni 93 n'ibice bitatu ikiganiro muri isanga umwihariko w'inyambo inka z'umwami twabivuze aho zagishiye hanyuma ziza kugishuka twavuze umwihariko w'inyambo aho zitandukaniye n'inkuku ni ukuvuga inka zisanzwe n'ukuntu bazorora bazivangurira ntizicike kandi zikagumana umwimerere wazo hanyuma twavuze n'igihe zishobora kuba zaraziye mbese n'uko zitaribwa kuri telefone dufite Hemedi Sibo ndibwira ko ashobora kuba ari Sibo Mana yanditse ari hinnye Hemedi we
yego
urahura ukomeye
muraho neza
nibyo witwa Sibo Mana
nitwa Sibo
gusa
gutyo bimeze
Sibo
yego
ntabwo ari ntabwo bikomoka ku isibo ni Sibo bariye nuko bwira umutumirwa rutanga rw'amaboko aho uherereye hanyuma umubwire n'ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe
ngewe igitekerezo cyanjye numvise atubwira yuko inka z'inyambo zitaribwa
yego
ese umuntu aziriye hari icyo yaba
nicyo cyonyine
izo nka ndacyaba ndacyakomeza ubundi se inka z'inyambo ni inka z'inyarwanda gusa ntabwo ari inka ziba mu yindi mico yo ku isi hose
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bambwiye yuko umurongo wa rutanga rw'amaboko ucitse barongera bamushakire hanyuma ariko hagati aho ngaho Sibo yari arimo abaza niba umuntu ari inyambo hari icyo yaba hanyuma niba hari n'ahandi ziri mu magambo makeya rutanga rw'amaboko araza kukwisubiriza Sibo ariko rero nshyize agakeregeshwa kanjye nabonye no kuri Facebook y'ijwi rya amerika VOA radiyo yacu hari abantu banditse bati inyambo ntabwo ziri mu Rwanda gusa hari uwatanze urugero yuko no muri Tanzania zihaba ariko rero ibyo ngibyo byo mu yandi mahanga ntabwo twabitindaho cyane kubera ko icyo turi kuvuga ni uko inyambo mu Rwanda zifite umwihariko ari inka z'umwami n'inka z'umwami gusa kandi nk'uko rutanga rw'amaboko yabitubwiye umwami yashoboraga kuzigaba ariko ntazigabire undi muntu wo mu gihugu mu Rwanda imbere akazigabira undi mwami wo mu kindi gihugu mu magambo makeya noneho bambwiye yuko rutanga rw'amaboko yagarutse ku murongo reka mubwire ikibazo cya Sibo mbese ni utubazo tubiri rutanga rw'amaboko
ndakumva mwene mana
ye hari umunywanyi w'ijwi rya amerika witwa Hemedi Sibo yatangiye kubaza hanyuma telefone yawe biracitse aravuga ati watubwiye ngo inyambo ntiziribwa umuntu ari inyama y'inyambo yaba iki hari icyo yaba hanyuma icya kabiri atese ati inyambo ziba mu Rwanda gusa ati cyangwa hari n'ahandi ziba mu bindi bihugu mu magambo make
nihereye kuri icyo cya nyuma aho ziri zaturutse mu Rwanda uko tubona amateka yazo twari twayavuzeho nk'uko usanga hari abavuga ikinyarwanda bari hirya no hino cyangwa duhuza umuco n'imihango n'imigenzo ariko byose byavuye mu Rwanda mu hari tuzabona imyanya tubisobanure uburyo n'izina Rwanda bivuze inda isamirwamo ubuzima ikarinda ibyara bwa buzima butazima ahubwo buhora bubyara ubundi nabwo bukabyara ubundi ntibuzime tubifite muri byinshi bigaragazwa n'igihe ya Kinyarwanda kagasongero kayo kakaba ubuziraherezo ibyo bita insini mu mibare ari byinshi ubwiru bw'u Rwanda ni bunini cyane ntabwo twaburangiriza ahangaha hanyuma rero tute umuntu ariye inka y'inyambo yabiki abone mwumvara ndetse umuntu yakwirya akimara agasigara hehe kuko urumva zihatse byinshi mu buzima bwacu nizimubwira nk'umushakashatsi wo kugira ubushakashatsi bwihariye kuri kirazira n'ubuzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe umuntu umwe baramubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi ati ze zo twazicanye iwacu twabaye iki uretse na kuriya mukuru wacu wavutse nta marigi agahita yipfira ati n'uriya wavutse ayinaniranye ati nanjye ukunze gusesa ibintu ku mubiri uretse ko n'isizi duti bikagenda bigarukirana ati ubundi twabaye iki undi rero ugacura igihunya mu maso ati uko mwabaye kuramaze yifata kuhitamo none se aragira nawe azaba uko nguko simbi mwifurije ndi umuganga uzikiriza akazi ntawe kwirya ntawandi bimenyetso by'amateka wenda mbaye nk'usobanura gatoya kuko se yazateka hehe ibye byazazima nta wazimye igicaniro kandi aricyo kitumurikira aricyo twota erega inka ni ubuzima iyo urebye ubuzima bw'abanyarwanda bwabaga bugizwe n'inka butangirwa n'inka bugasozwa imana niyiburema ikakomereza mu bantu bugizwe n'inka gufata irembo n'inka gusaba n'inka kurongoranya n'inka wabyaye baguha inka yo kuguhemba no gutamirwa abana ugukunza guha inka mukagirana umubano ukanamwirengera uti yampaye inka naka inka n'ubuzima ku rugamba umuntu yagororerwaga inka y'ingororano uwananiwe urugamba agahabwa inka y'imirindi kubera ko yarusumye ntaryitwareho neza inka urasanga abanyarwanda ari indatandukanywa n'inka ibyo se tubiriye twasigara turi iki ko n'ubundi abantu bariye ubwo bumwe ko aribyo byadushoye mu ngorane no kugeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi ubu tugiye kwibuka ejo bundi ntibikabeho rero
ntibikabeho rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni inzobere mu by'umuco amateka n'imbonezabitekerezo filozofi niwe mutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo kuri telefone dufite Gaddafi Goodman na Havugimana François tubanzirize kuri Gaddafi Gaddafi
ego
urakomeye
ego ndakomeye
niyo mazina yawe nyakuri cyangwa nayo kuri Facebook
Gaddafi izina ryawe ry'ikinyarwanda ni iri
nduva ari umurundi ariko
ego izina ryo wanjye ni Shimirimana
Shimirimana
ego
kamere ukunda gukerekera abazi mu bishanga utwo tuzina tw'ishanga ukunda guhamagara birimo amagara bitanga ariko amaboko gusa
yego
ego ego nuko nuko
inyambo ukaza na Gaddafi
yego mwene mama Shimirimana Shimirimana kandi ndabona uri muri Kenya
yego ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana we
unone uri wajyanywe no gushaka utwo imibereho kwikorera utwa wese cyangwa
ndi kwishure
nuko uratsinda neza
ego
nuko rero umutumirwa rero rutanga rw'amaboko wabyumvise turaganira ku mwihariko ku mwimerere n'agaciro k'inka z'inyambo inka z'umwami w'u Rwanda ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
icambere genda mushimire cyane kandi amuramukije cyane rwose
yego
ego ndakunze kumwikirana ibiganiro byiwe uwo mutama ndamubaha cyane ni umuhinga kandi ibintu avuga ni ibintu byumvikana ko ari ibintu by'ubwenge bwimbitse
kumugize umutama se kandi akiri muto
nuko ni mutwere ko tuvuga ngo umuntu aba ati mutama mukungubaha tuvuga ngo umwumvize ngo arashaje ahubwo nuko umwubaha n'umuntu aba ati mutama itwere ko tubivuga
nuko no
ambabarire niba n'umuvuze n'abambabarire twere tuvuga mu cubahiro gucyumba ndamwubaha
yemekageze
mutama kandi mutama ndimo muzimo wose ko kuruza ndimo
nuko nuko
ego ego none nkibi ubumenyi no bazacyo no bazacambere ayo hari itabo yo babyandikamo kugira ngo abandi bazoze rabyiga kwera ibintu by'akamaro kandi bizi bake kandi bishobora gufasha muri kazoza hari bitabo yandikamo nk'umuntu ashaka kugura cyangwa nka muri kazoza abantu kazoza babikurikirana cyo ni kibazo cya mbere
yego
hama ikibazo cya kabiri no vuga izo inka z'inyambo ko numvise ko ari inka z'umwami umuntu asanzwe yazitunze atayindi mihangayo inze kuzikorera nta ngaruka mbi zimuze wazimuteza aho novuga nko nk'akaruka tugiye mu bintu by'imico ubona ari iz'umwami birashasanga uzitunze kumbe ntabura nk'imyuka mibi yo gutera igitera abami wowe utari umwami ntiyo haba iguhitana ikindi nobaza novuga nti nikihe cyiza kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi aha nkacangira kumbuga ati nike kindi nikihe kibi kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi kora ibintu bigenda biri mu mpande zibiri ikibi ni cyiza nkuko n'umuntu ari mu ruhande rubi n'ugwiza ibibazo byanjye nibyo murakoze
ye nshimira imana urakoze nawe
ego
rutanga rw'amaboko umwanya n'uwawe rero
arakoze cyambere ibitabo ubwo birumvikana rwose ko ari umushakashatsi n'umusomyi n'agatsinda ari umunyeshuri arimo kwiga kandi tumwifurize ubushobozi bw'amasomo neza muri bwa bwenge tugendana mu mitwe yacu muri rya sanzure dufite mu mahembe y'inyambo azajya ajya duhangira nawe dushingiye ku byo yize ashingiye ku muco wacu kuko buriya duhuza umuco w'abanyarwanda n'abarundi ndabimwifurije kandi ndabimutongereye rwose nkanyagasana imandwa nkuru y'u rwanda ibitabo rero hari ibyo twari twatangiye kwandika byinshi buriya zabisanga mu byigisho byacu twigisha nko kuri youtube muganga rutanga rw'amaboko facebook instagram n'ahandi kugira ngo benshi babimenye n'ibyo twatangiriyeho ibitabo rero n'ibyo twari twamaze kwegeranya twagize usanganya ku babibonye mu gihe cyashize ingoro yo mu bicumbi irashya ishyana n'ibyarimo ariko rero ababyanditse baracyariho hari na bimwe tugifite mu nyandiko z'ikoranabuhanga ubwo rero twabizeza ko ejo neza ubundi uko tuzagenda tubona uburyo twongera kwisuganya ibitabo nabyo bizaboneka icyo ni kimwe ariko atari ibyo twandika gusa hari n'ibindi abantu bashobora kureba by'amateka wenda abivuga muri rusange cyane cyane nk'ibijyanye n'amateka y'ubukizi kuko n'inzira z'ubwiru ntabwo rero bitandukana n'inkuru tugasanga buri mihango buri migenzo yose yakoraga yarerezwaga inka twavuga nk'ibijyanye no kubaza imana kuraguza babazaga ibimasa twavuga nk'ibijyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda habagaho guhana inka ni byinshi cyane ibyo abantu babireba mu bitabo by'amateka ya kera yagiye yandikwa hanyuma undi muntu atunze inka byagenda bite cyane z'inyambo ese ntibyamukenya ntibyamutera ikibazo oya keretse ko wagombaga kuyihabwa n'umwami ukazihabwa n'umwami akaba ariwe ugutungisha ni nayo mpamvu batavuga yuko wowe ari wowe utunze izo nyambo ahubwo bavuga ko uri umusumba ubu uri umusumba ubu uri umusumba w'umwami ubu uri umusumba w'umwami hanyuma rero byumvikana neza yuko ntabwo ari wowe uba ufite izo nyambo ahubwo uba uri umusumba wazo no gutunga inka muri rusange mu muco w'u rwanda baravuga ngo nta mwana utunga inka ntakiriho nanjye njya nkunda kubivuga ari abantu bane inka ari abo nziha batubitanga rw'amaboko afite inka ntihanze inzu zigira data burya ba data baba bahagarariye igihugu biba bivuze ngo ntawe utunga inka igihugu kikiriho inka n'iz'igihugu sinzi ko hari nabisubije neza byose
hari akandi yabajije ati ugereranyije n'izindi nka zisanzwe inkuku ni ikihe cyiza cy'inyambo ni ikihe kibi cy'inyambo ati kuko ibyiza bigendana n'ibibi mu magambo make
yego ikibi ntabwo ziko ndi bukibone nubwo ngo gushakashatsi mba ko nigenze abanyarwanda baravuze ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gice nicyayo berekana ko ntacyo wabona utuka inka kibi kuko nta kibi gira ahari abazandika ikindi nk'umushakashatsi umushakashatsi ntabwo yibere ngo yikomereho yihagarareho no mu mafuti uzabona ikindi kireza ibyo azasangize ariko ndakeka ko ntacyo azabonana inka ze zigira ikibi zigira ikibi n'inka zorwa zingana nyirazo kandi nyirazo n'imana imana nta kibi igira ab'i Rwanda nta kibi bagira nabo umutima
ye hanyuma rero ijwi rya Amerika rutanga rw'amaboko
nizo twagira
ye
tutazifite zitwaba
nuko rutanga rw'amaboko rero dufite kuri telefone na Havugimana Francisco François nagira ngo abaze akabazo kagufi cyane maze tuze kuboneraho twanzura ikiganiro kuki ariko uza kubivuga nyuma kuki noneho iserukiramuco ry'inyambo rije kandi rikazajya riba buri mwaka reka icyo ngicyo uze kukivuga nyuma twanzura ndaza kugukebura hasigaye igihe gito kubera ko iminota iragiye duhe ijambo ahubwo Havugimana François Havugimana
karame
urahura komeye
ndaho rwose meze neza
nuko pe nuko bwira umutumirwa rero aburi
yego ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo hano mu murenge wa Bumbogo ndagira ngo mbaze bwana rutanga rw'amaboko umupfumu icyarimwe akaba n'inzobere mu mateka
urumva bitajyana
nibande yego niba ndagira ngo mbaze ku kibazo cy'izo nka z'inyambo bavuze ko mugitangira ikiganiro ko zaciwe mu Rwanda igihe ingoma y'ubwami yari irangiye ese ni bande batumye izo nka zicika ese nyuma yaho zikimara gucika zagiye
yewe ibyo yabivuze Havugima ni ukuri yabivuze ahubwo uze kujya kuri w3 akadomo radio yacu w3 wongere ubyumve ahubwo reka kubera ko igihe kigiye hiniraho ngaho ndagusabye rwose unyumve ntabwo ari ukukwanga urakoze cyane nuko rutanga rw'amaboko umupfumu n'umuco birajyana
ibyo ngira ngo nawe yari yabivuze ahubwo abishima avuga ko ari byiza kuko buriya mu mihango twavugaga inka zakoraga habagamo no kubaza Imana rero amamana rero cyangwa Imana yeze ni igitambo batambye icyo gitambo rero ni kimasa batambaga kimasa dutoya buriya tuvuge ko no gutura ibitambo ntabwo hapfi ibigore n'ibigabo byerekana ko ku rugamba inka nazo zihisha ayo mateka akomeye byerekana ko ku rugamba nta mugore nta mwana bagombaga gupfa n'ibigabo buriya ntabwo amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa n'ibindi yazo n'ibindi bintu bishya twari tubifite muri ayo mateka yacu niyo mpamvu bakubwira ngo inyambo ziduhuza n'isanzure inyambo abantu bumva ko ntabwo ari inka z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari inka z'umwihariko w'abantu ku giti cyabo ni amateka y'isanzure y'abantu n'imana y'abantu n'ibintu
niyo mpamvu iserukiramuco rigarutse kubera ko dushigaje amasegonda 3 gusa
ubwo so unyanziranya ariko turangira gutanzurwa ariko reka dukunduke niyo mpamvu uko u Rwanda rwagiye rwiyubaka Imana y'u Rwanda ishimwe n'abazima bacu batazima n'icyo nacyo ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bwarakitugaruriye ejo bundi rero hatangira iserukiramuco ry'inyambo kugira ngo twongere twimakaze ayo mateka y'ubumwe bwacu y'ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu y'ubumwe bwacu n'aba n'Imana n'ibintu hose na muri byose ibihe byose
Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, twaranezerewe kuko byatangijwe n'umugoroba w'igitaramo n'ubundi cyabaga ibwami.
Nuko nuko urutaga rw'amaboko rwose nguciye mu ijambo, ntabwo ari njyewe, n'igihe ikiganiro cyari kiryoshye. Tuzasubira namwe mwese banywanye b'ijwi rya Amerika, ni wowe ukoze cyane rwose banywanye b'ijwi rya Amerika, murakarama, mugira umugoroba mwiza.